lako maridadi linanifanya nilewe. Hata maradhi yanikumbe nitabaki na wewe. Hasa kukuacha nanzaje, kukuchiti nanzaje, maana unanifaa hadi naona raha. Mtoto baby face expression, ngozi laini utajari supageti na macho maregevu, my addiction. Nikimuona mina lose my attention.
Nakisema minaye nanzaje, nanzaje, minaye nanzaje. Hata mkisema minaye nanzaje, nanzaje, minaye nanzaje.
Chezea imaya yako, mimi mwenzako, nitayaficha madhaifu yako. Kwa upendo wako, acha nibaki kuwa mume wako. Tunapendeza pamoja, tuliumbwa tuwe pamoja, milele mimi na wewe, tusiachane we, oh baby we. Watasubiri watangoja, tutapendana forever. Jua mvua, mafunge kwa dua, nita kupenda we. Mtoto baby face expression, ngozi laini utadani supageti na macho maregevu, my addiction. Nikimuona mina lose my attention.
Nakisema